nyumpu venga venga, muriro na pompu imbiranga, amatendo gomberanga rocha, eyo yonna mu bantu bange, nabatomba gambe kwentyo, jigwe musumba waffe, omukafiri genda genda, temmanyi omusumba wange. Nasala omanyo omuyinza, akira abayinza bonna, yeweekika omulungi taata, nannyini biramu byonna. Ndinyuka mmanyi era nze, gyeri embeera yange, bwentyo bwe ndowooza bwentyo, gyebizibu yabifuule byange. Wendoza kwentyo, jebisibu ya bifule byangu. Wentyo wendoza kwentyo, jebisibu ya bifule byangu. Nawe jangu tumusinze, kabaka musumba waffe. Wentyo wendoza kwentyo, jebisibu ya bifule byangu. Wentyo wendowooza bwentyo, gyebizibu ya bifuule byangu. Wentyo wendowooza bwentyo, gyebizibu ya bifuule byangu. Naawe jangu tumusinze, kabaka omusumba waffe.
quaya bien boyaña nange la vida un mama ngam kamara so buin so bui hari chimani bani yari o sana ama kuonda gama chufu embera nange jolijeri obufumu mpuno obunywevu siuganye nzikiriza zange kuba obuyinza n'ekitiibwa essanyu mpiye ejoyi emirembe n'emirembe 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 bwencyo bwendowooza bwencyo.